nawantire yamde joyi ƴaɓɓore ke mintaji capanɗe tati dande studio kalangu kettini ɗon kibaruji moɗo e fulfulde Omar Hamad janganta on dow masinaji Issa Lawali nani koye majje. E nder koye kibaruji meɗen ni en kalan wiide kengal no woni ko hoorejo leydi jiidal naati hakkunde mum e cuuɗi habaru gonɗe e jonde hoore mu ɗendan nder leydi meɗen Niger. Min gartanan on dow majjum. Nani komiti kawjiiɗo hawsu luumo tawa heso ngon kamɓe du fuɗɗoɗe jeɗɗire nde woni ko gaɗi jiidal mum aranal. Min gartanan on dow majjum. Hande yewtere meɗen pindino yatana haaloa noy ɓiɓɓe wuro Tegey eggoyɓe warde bankilare jonde mum e wontira hakkunde maɓɓe. On nanan ko ɗiɗaɓo maire mo bankilare wiido. Kodi jam hirtemo yerno kalirnoɗen ni e nder koye kibaruji meɗen artinno walde noon cuuɗi radio e haba e télévision ji gonɗi e jonde ko emun ɗo nder Niger. Kenga noon jiidal naati caka mum'en e Bazoum Mohamed hoorejo leydi on. Koro majju du tawa kana holludemo no ɗi cuuɗi habaru e télévision ji goni no gollira e heɓande ɗon fi muɗum mosola. Ali Idrissa o woni mawɗo radio télévision labari latiɗo kanko woni mawɗo fedde nde. Nani ko wira fika terdo majju.
To cuuɗi habaru keɓira ceede kanni woni goynaaki are e yeytaade nder amin du woɓɓe kaɗaama gaɗol majju. Ceede du ɗe gomnati wallirta cuuɗi habaru ɗi enɗan CSC kan soodoyta are gollirteeɗe wadda hokka minen jon en cuuɗi habaru ɗi du. Min teykeke min gi'u noon ko nafata cuuɗi habaru amin ɗi noon. Dalila majjum du wadde min ƴami gomnati ɓeyda dimma ceede ɗe enɗan. Cuuɗi habaru tawaɗi dow jonde ko emu'en ɗi du kan en kawrete millioji keme ɗiɗi. Tawi du nder cendol ceede ɗe endan millioji hemre e capanɗe joyi kan en tan cendete caka cuuɗi habaru ɗi endan. Hana du wi'e min gatte min joɓa itte goote ɗe jon en campaniji joɓata. Miɗen giɗi gomnati joɗɗina itte ɗe min joɓa fodde sembe amin gam de hanano endan yaade yeeso cuuɗi habaru amin ɗi endan maɓɓanin.
Nani mbiye e nder andinore nde fedde leydi Niger hawjinde hokkugol habaruji waɗi wurtinde holli ko wiide yaade yeeso ɗum woni hantode hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e noga e tati ɗum golli doyta kasi e golli tirɗi illu ko jamani nden ɗum. Ɗum horro han ɗum dow golli tirɗi jamani zamani wonƴitidde cuuɗi télévision ji do ko jamani wiite TNT nani. Ɗum du tawa kena nder lawol ɓeydude yaadu yeeso ndi leydi ko laati ñamey kam woni région aran mo fi o ƴewta illu nder lewru juin duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay e tati ni ko yaade nder région ji ɗi to e département ji kamɗen du hantode lewru juin. Ɗum saabi ko yilaaru tindi ko lebbi jeego no waɗoyte fuɗɗo ɗo nder lewru février gam woƴƴitide ɗum do gollirteɗe jamani. Nimɓe fedde dental leyɗe tubakoɓe warɓe to batu mawɗo ɗo nder ñame ko wiite ano business forum ɗum kengal lasara o jeyi to endan goru banda yaade yoyde ñibdi wuddu hiite lantarki heyru ko sembe mu ummata kona e terɗe megawat capanɗe tati ko laati du mbiyen gollirtana e hiitenage. Ɗum du ceede mum ñibdi ummata kona millioji capanɗe tati ceede men ero ko laati joom e galleji ujunaji joyi kawon ko nawtorto e nge hiite lantarki. Madame Krizula Zakaropoulou o woni tawaɗo nder fedde dental kawjiɗo fille yaadu yeeso nani ko wi Asuman China.
Nous sommes très engagés tous.
Fumeden tittinkini jiyaɓe e fedde dental leyɗe tubakoɓe gam wallirde leydi Niger ko watta hiite courant heccora himɓe mayri nafo. No woɗi sanne ɗum durwa himɓe keɓa hiite courant ge enda. Gallimore fedde dental leydi Afrique holli ko watta himɓe leydi Afrique millioji keme jeego o goni gala hiite courant ge enda. Dalila majju waɗi meɗen kokki semme nawtorade hiite ge enda hiite ko gollira nange e ko nanni titta. Leydi Niger du nange no wodi sanne ko watta hiite courant ge enda heccora. Sigila joƴƴinaɗo ɗo leydi Niger gam majjum no wawi waddi jon en ɓaale ujunaji keme joyo keɓa hiite courant ge enden. Dalila majjum waɗi meɗen ɗo hanne.
Sai ko ten to enda nder région tawa to fedde hawjinde filla hawzu luumo hesongo tawa ngon le jeɗɗire fuɗɗode jeɗɗire nde woni ko ɓe gaɗi jiidal maɓɓe aranale ko laati gouverneur région awrdi ɗum kamɓe ɓe juuɗe mum tawa nder filu makko. Elaji Maliki ɗan Saley hoorejo sukaɓe ummantore lumankoɓe tawa nani ko famini Idrissa Adam Domaju.
gomna yekira turo taka
governor kanyi won ko neldi talkuru wiide kemi humi ngal min kawr do jonno ko be ngal min kawr do ko nan yewude non fi duumo ngo endan no haani golle maggo wadira faa woda min kaldi do non min gatto ko tawe nokkuje de endan kono ko haani fondite ka tay hebi fonditaama duumo ngo endan do himbe kebno natire golle maggo neddo fu nanga bitigi mudum no haani no wodi gam governor e hor mudum accidi min e sg mudum min gollude e mum tawi ko na o hollowi minister do fi ko darto lambay e hor mudum danka ko lati en fu lambay wadan kay tiagal mundu fa handem himbe fujon wattina hakkille no daara yalla on do ato lewru sumay darto al himbe heban naata bidigaaji fudda luma ko mudun en wonno funita e hebi dum
ka ma azumi ma an shiga shagona non koko cikin azumi de
en janto en dan der region agades kolati kirozerin rafi bawde e nokku to be chonata barke deme kali jeje dum woni no latani be sadordal sanne dum sabi ko be ngatta dande yaade e ballobe kambe ardibe house commune e nyibande be nokku to be chonata kullen terejo mabbe ahmed fela yewtidi wobbe mabbe famminirbe hanoni
ala kwaligi maala hadimar
der wakati ittul barke deme kaliji amin min tawa tamati shu carrot poivron e salati en fu no kebu salati on miden kabba inni raje chapande tato miden chunnira himbe kabbe salati dedu demin gatta den enden tagge mu engo miden chonnadu ujunere e keme didi fa ujunere e keme nay sadonna hepata der gollal amin gal enden deme de hana riba godo min kebata der mu degom baciede demin gatta min demira min kebataade undu sabe mi en tafo gomnati e pelle balliroji nangana misali min keba engrais der ko yirna min keba gas miden gidi duni fa hande min keba to min jara barke de amin de ande min chonno o ciro min gala lumo to min chonno miden gidi lamido amin e gomnati heba namin
adi shin zan ziyarta nasso
nani fa hande mbien wadobe ano demal golle tomati be departement mo bande kam en duno tawda chadale misali harto sonnugol bibbe awa tirde mu en kambe cede mudun ko woni no jippo yaade e fa hande mbien be mbala bawde no be mobirta dum wadi ko sabi be ngatti wullandu yaade ardibe hausu e walliti debbe bandi min Useni Maki yewtidi e wobbe mabbe fa hande
yendu de gashi mun kawo konduna
nan min gaddi kilaji amin fa kewi kilal fu sey min jogona dum buri chapande jeego nandu konda hemre no gay min gomin chonna gada munu jippino gon no yobente talkel gon don no yobene nen sey min garin do min tawa mota ino dari debbo goto way sodde kilaji chapande nay hande ay dum fudum wala
40 amma yendu de anan sai wanda suke kashi a cikin kasu
yenen kasuwa
numa kugu en choggo wala basedda kanjun ni woni ko sulimen dego idun sotte hemre e la jidi na hemre e chapande tati dedu wadi cede idun sonne keme jeego na keme jeetati demen gadi demal gauri men kebata dun sanne kanjun sabi meden gada demal kaliji gal enda kangal du demen gadi ngal sodobe wala kanjun ni woni sadornan da en
wol mata buje
non nimbiya anima sutura no fedde non latinde wonde no tawarda e beydanol andal ko watta mawbe jangirde lekkoloji sapoto endam birni ko ni do filla ko janol teddengi cukalo ndoy njioy hayla der lekkol rakia laminu kawji do filla hokkugol habarnde o ONG nani ko wi Asuman Arsika do majjun
lokol ni anka zaba lokol
jangirde lokol sappo kan suba jangirde fu waddi janginobe tatu kokketebe andal fa balde tati do ko jewata golle de be kandi wadugo deni be koti der jangirde lokol mabbe farko darata nobe kawjortu sukabe lokol mabbe bikko dewoy koy deni be gi hayla nobe kawjorto ko e mabbe na deni be potti bibbe worbe bandiji gon tabe kile be pini e bone kasen gadani deni be mauni be jottake dewgal be kabbanama no be kawjorto ko e mabbe ganta be jahabu hakke sukade mabbe
da sashi gaba hakke diyansu
nanni mbien filla fi yopugol jande hunde non ko suuli wuroji kewdi di commune mo meyayi yeruno ardido filla jandeji de departement on famineri ko burta sukabe keme tato kambe njoppi jande le kolkolati cukalo indoy hemre e la soji dido tawa e tato tawa der mabbe Bashir Alhaji Fari directeur kawjina filla jandeji der departement mo mayayi nani ko wi Hawa Usman bandi min tawadoto
Der commune mo mayayi der jangirde lokol dudde sokabe acci jande illa be timmine jangirde lokol sappo jeddi sokabe acci jande no wada sokabe lokol keme tato e chapande joy e jeetato kan acci jande der mabbe no wodi dewoy herme e chapande nay e tati dudal accube jande be fu jangirde do fomato kambe jia no wodi chapande joy e jeetato der mabbe bikko dewoy no gayo der hitane dubi edi e noga e go yago noga e didi ba mawne wittine min jaadi e prefet ka hemer mo wuro mayayi to bippe wuro ben kodani min aadi be korran suka e mabbe jande lokkol alarba garo to prefet onni holli hore jangirden andinamo deni suka ben cojjitama
nonin bi'a mairie mo gingimi sigila ke yilaru tindi ko jeddire mubere der commune on fu no fati gambatala beedude sembi dinde hokkugol habaruji lawol golli diddol chaka bibbe wuro ardibe hawzu e sogeje kawjide filla denagu abdullahi shuku secrétaire général mairie gingimi nani ko wi abdullahi mayna bandimi lamdi domo
aiki namu kasa gaba busan abun da ya shayi
golle din ardini yenso ami kan woni wadude yilaru fitude ko e himbe takan taraji ami watta jonde lobbere hebu jaka mabbe sogeji do moji leedi meri amin yami oyem fedde dental leede duniyaru hawjine fi ummotobe leede mu e hambe leede tuba ko be wallira gan yilaru du endan wadi der ci e ko min ami der yambe wadude yilaru du endan no wodi ardibe sogeji perfect lami be tubal takan taraji e halo be nan min jahan dan nanoyde himbe bi min durwandu ko watta jonde lobbere tawe caka mabbe e sogeji di ande sogeji di ko em nani beldum wadude yilaru ko ande domo leedi fi non ko ewa himbe leedi himbe cakantaraji amin dur pamani be gadi aadi wadude balla
ko wada ko waze bar gudum moshi
sangarte e yewtere meden pindinol alla e kippitande pelle felloobe ko watta nimbe ujunaji sappo bibbe wuro tegeyle ko min goruol kambe e goy warde bankilare nangude chapande tati e go leru janvier warde tati fevrier dum do mbiyen be nimbe kebi jabbi tagol lobbal yaade to bibbe wuro bankilare yeru no hadi zatu walit tawlika dum woni didabo maire bankilare faminire bande min isuf illawat jawtidi dama
himɓe proɓe ɗum wana tege hande en iɓe godi hakkillo fukkigu ko ɓurino noɓe gardiri ɗo en nder wuro bankilare ngam wakkati koɓe garno hakkilloji mabɓe no ummi ɓe anda fuu koɓe gaɗata ngam ɓe anda to ɓe jahata hande nder muyɗe allah himɓe proɓe ɓe puɗɗi ɓeɓe bowa himɓe wurogon nder wurogo ɓe beeri no wodi anduɓe woɓɓe nder wurogon iɓe jaha iɓe ittowa yewne mabɓe wakkatiji gon iɓe jaha nder hoggoji ɓiɓɓe wuroɓe gon ɓeɓe andi ɓe ñalluwa ton saynage sami ɓe jaha nder nokkuji toɓe ittaniɓe allah yettama ngam fi mabɓe wala basigon fuu saabi hannden iɓe godi hakkillo fukkigu
noyi woni no jonde nde wonno waɗata hakkunde en e goyɓe warɗo endan e himɓe ɓe tawi ɗo endan ɓen
himɓe wurogon jaɓɓitake himɓe peroyeɓe e juuɗe ɗiɗɗiɗi himɓe wurogon no woni no waɗa bawɗe mu'en fuu ngam himɓe peroyeɓe keɓa gurnal lobbam fini allah fuɗo ardiɓe himɓe peroyeɓe no lilde ɓiɓɓe wuroɓen jettoje wi'a no sanna ɓe sanne sanne e bawɗe ko wonno waɗa hannden min jottake tomin perodirta himɓe peroyeɓe e ɓiɓɓe wuroɓe bankilare sukaɓe amin no pigida ba ko ɓooyay ɗum ɓe ciryake latol bal hakkunde mabɓe
nimɓe woni andinore maɗa ko jiɗɗa wadde ngam batte sembinɗinde jonde lobbere hakkunde himɓe tawaɓe ɗo kañum e hoɓɓe warɓe enda
noddoje ɗe godumi ni woni ɓe sembintina neɗɗako hakkunde mabɓe hannden himɓe peroɓe ɓe e ɓiɓɓe wuroɓen laatake go'o denne no handi ɓe pamrodira ngam allah heɓa wallamin dabareji keɓo dow fi mo himɓe tawa hannden himɓe fuu no kandi ballodira ngam heɓugo jonde jam e hakkillo fukkigo nder balɗe garoji ngam ɓe keɓa ɓe dilla bankilare ɓe kota nder wuroji mabɓe ɓe accidamin e yewne allah kan waddani menɓe denne no handi min jaɓɓitoɓe e juuɗe ɗiɗɗiɗi
nannan fabare joni min gari e heɓde habaru kon nangude ñalade hande nde hewɓe eggoyɓe nder wuro tege koti wuroji mu'en kirten to jam hirti